Ja bin das
Chat.
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Funga mudedere sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporta sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Ama sister kidida, esebana wikute. Ngena pepa mangena full foot. Sande pa tempo kuimba osana. Kakomboka no endo vina itundi. Boss leader pole na musadute. Bonse chizaswa mumusadaute. Adipeka paturu na sama sanka. Chikondi chake chirimonga kapute. Dream ni kushongola po audi. Chosa ko family kumakabundi. Osa yeso fundula sistere. Bululu muzausha intulubundi. Leadership yave the king undi. Most of the times I'm in good mood. Foninga akuli zila poni shoes. Ibe wale sifting a good news. Sangaleke pressure ya kudetali. Kapudula muli inda nanzanya. Pono na kanzima kasuonya. Pamusha shatelele na pinzi changanya. Semelele pamba fuelo lwanya. Maauti apata ya kunganya. Mistake ni kuchaya kumpea sistere na tubanyana banyana.
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedere sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporta sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Sister what unwama win. Even isemu na queen. China mupanya mutima pamena na zivatilima mwalini. Ni olimba ni machine. Sisle queen wama breeze na mean. Pangampo ni vipapusho ni shiaza kula program pita na chijin. Alamtuma ni mulungu koza madulilo longa tivakosa. Olo ni mbela nzoni kupemba za sensinga udaba chea chosa. Alanjinga muka vits. Ambela na chikulosa. Hook you up to the best deals. Ulibe gas aza kutonsa. Nagara moda. Nifuna cheni mchumpise boda. Ankale che international kufyaro akazile tamalonda. Sister watu ni mukonda. Akafika ni maponda. Neka ni mutumire kwa maruba ni zafa kachepa kaonda.
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedere sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporta sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Nikambe kupari sistere. Kiwewe sunga munyengerere. Kachita eve ni shina ine. Sonde lomba kwa ti uicheme. Kulibia nisiva munga eve. Tinachoka patari mujane. Anikonda kombula na mane. Sanga nipinde ngani mkongole. Support, yeah. We like hands and feet, yeah. And it's sungila secret, yeah. She got a kind heart, yeah. And it's it understand, yeah. I'm an it to defend, yeah. I'm an it to for change, yeah. Sisi ni wamuche olo ni wachikata. Olo mayamba na efe sa matakata. Ni wamazi efe sa kondo pata pata.
ama tisapota sister what?
Huyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Huyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Huyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Huyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Huyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Huyu ni sister what?
DJ Flex.
Huyu ni sister what?
Wapam team.
Huyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Huyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Huyu ni sister what?
Easy on a far.